Oh, oh.
Buffalo. Spawn.
Can you feel what I'm telling you?
You.
Bila wenta ezaje. I'll be there when you call my line. Nipigie nije kukuona. I'll be all alone for a long enough. Let me show how to love you. Wanna show you paradise. Can you be my boyfriend? My boyfriend. My best friend. Be my baby. Can you be my boyfriend? My boyfriend. My best friend. Be my baby.
Mwendo na vatamka. Tamka. Mwendo na vatamka. Mwendo na vatamka. Nakupe.
Unaonekana kweli umekwama. Yani ni kweli umezama. Ila tatizo mina alama. Nilopewa na watu kama wewe. Kutibia moyo gharama. Nani kwa wengi na yaona. Wanopenda na wakigombana. Inakuwa ni vita ya milele.
Na siyo mamba. Sijawahi kudeti. Siyo kama. Mimwana
Siafiki unayatamka, tamka, hayo nayatamka, hayo nayatamka, sijapenda.
Na siyo kwamba, sijawahi kudeti.